unoyeno thakakaza wone kulo mhlaba akasukuma ngishaye ngeshe oba kulo mhlaba sizihambi siziwoni wewe kulo mhlaba lona sonke sizihambi siziwoni ngcono kufela into engiyaziyo akekho umuntu ongenacala kungcono ukufela iqiniso ngifane nayo indodana kababa nami nginecala lami nawe unecala lakho sonke sizoni oh nami nginecala lami nawe unecala lakho sonke sizoni.
So be solo.